kesha kiapo. We basi kwanza njon 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 wewe njon 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 wewe awe dada mimba mambo hivi naweza kukupanga miangu shida wechukua tambo nini mimweza kumchawi namba minajua hauko single kipenzi ila mipia na kupenda kia Mungu ukisema we mtu wa mtu ni zambi mana nachojua si wote watu wa Mungu weni weke kundi lolote mini tastendia usuka kunwa vocha ulosheni losheni we kama una mtu wako basi nisevunjia kwa sababu tulikutana njiani nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 oh nana we nikudekeze darling kimwali fly utao unipopenda nikupe style kali ulisika filika kama kwenda nikusugue na mchai chai masaje tumie mlenda na vidawa vya masai tuvisage kwenye blender na nikupe style ya kumchungulia mwewe hiyo sio poa maana aibu tona wewe na ulivyo mteke mteke kisha kutenyewe sio cha kudownload za kwa nini sipagawe weni weke kundi lolote mini tastendia usuka kunwa vocha ulosheni losheni we kama una mtu wako basi nisevunjia kwa sababu tulikutana njiani nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 nikubali nkudekeze abujubuju 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 nikufanye kama mtoto abujubuju 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 oh nana we nani ashaki mama mtu cheza na mimi luka na mimi cheza na mimi luka mama mtu linga na mimi cheza na mimi linga na mimi luka kasi kwanza linga linga uweza cheza cheza uweza linga linga uweza linga na mimi kwanza luka luka uweza luka luka uweza luka luka uweza luka na mimi hii amtamboni nikiwa na fazi final sasa we meneja Toby wanamwita DJ JR sambamba na Lil Micro anakubali sana solo designer Ashemiz record wambie ni ashaki hapana kuja tena Simba Kigamboni choma noma.